Secretary of State Anthony J. Blinken spoke with Tanzanian President Samia Suluhu Hassan today. They discussed the importance of the ongoing international partnership to combat the COVID-19 pandemic and how the United States can support Tanzania in fighting the pandemic. Secretary Blinken and President Hassan addressed the regional security issues, including the positive role as the peacekeeping contributors and areas for the potential future operation. Secretary Blinken and President Hassan also spoke about the importance of the political rights and civil liberties, as well as our shared efforts to ensure a democratic, peaceful, free, and prosperous future for all Tanzania. This information right here is attributable to spokesperson Nettie Price. This is the American Swahili News and Swahili Villa podcast. Secretary of State Anthony J. Blinken spoke with the Tanzanian President Samia Suluhu Hassan today. They discussed the importance of the ongoing international partnership to combat the COVID-19 pandemic and how the United States can support Tanzania in fighting the pandemic. Secretary Blinken and President Hassan addressed the regional security issue, including Tanzania's positive role as a peacekeeping contributor and areas for the potential future cooperation. Secretary Blinken and President Hassan also spoke about the importance of the political rights and civil liberties, as well as our shared efforts to ensure a democratic, peaceful, free, and prosperous future for all Tanzania. This information is attributable to spokesperson Nettie Price from State Department. This podcast is brought to you by the American Swahili News and Swahili Villa Online TV.
Kushiba ni kitu kizuri, hao wanavaa vizuri. Lazima tutaje mambo mengi tu. Tutaje elimu yao, tutaje afya yao, tutaje kuvaa kwao na usafiri wao. Lakini tutaje culture yao vile vile, utamaduni wao. Wanaishije katika utamaduni wao? Tutaje vile vile na mambo ya uhuru wao. Democracy. Kama kuna maendeleo kweli, kuna kwamba watu wana uhuru. Kwamba siku hizi tunabishana sana juu ya mambo ya democracy, lakini tunachobishana sio democracy. Tunabishana mambo mengine. Hatubishani juu ya demokrasia yenyewe. Tunabishana juu ya misimamo ya kijinga, lakini juu ya uhuru wa watu hatuwezi kubishana. Watu hawawezi kusema kwamba wana maendeleo na katika nchi yao hawawezi kutembea kwa uhuru. Wanaogopa, wana hofu. Wanadhani asubuhi yoyote wakisikia mtu wakisikia mlangoni kwa anafikiri kaja mtu kuwapeleka kwenda kuwafunga. Sasa nchi ya namna hiyo hawezi kusema ina maendeleo. Nchi haina uhuru wa watu. Kwa hiyo lazima iwe ni maisha ya uchumi kweli, maisha ya economics, lakini ni maisha yote kabisa. Kushiba ni kitu kizuri, hao wanavaa vizuri. Lazima tutaje mambo mengi tu. Tutaje elimu yao, tutaje afya yao, tutaje kuvaa kwao na usafiri wao. Lakini tutaje culture yao vile vile, utamaduni wao. Wanaishije katika utamaduni wao? Tutaje vile vile na mambo ya uhuru wao. Democracy. Kama kuna maendeleo kweli, kuna kwamba watu wana uhuru. Kwamba siku hizi tunabishana bishana sana juu ya mambo haya demokrasia, lakini tunachobishana sio demokrasia. Tunachobishana tunabishana mambo mengine, hatubishani juu ya demokrasia yenyewe. Tunabishana juu ya misimamo ya kijinga jinga, lakini juu ya uhuru wa watu hatuwezi kubishana. Watu hawawezi kusema kwamba wana maendeleo na katika nchi yao hawawezi kutembea kwa uhuru. Wanaogopa, wana hofu, wanadhani asubuhi yoyote wakisikia mtu wakisikia mlangoni kwa anafikiri kaja mtu kuwapeleka kwenda kuwafunga. Sasa nchi ya namna hiyo hawezi kusema ina maendeleo, nchi haina uhuru wa watu. Kwa hiyo lazima iwe ni maisha ya uchumi kweli, maisha ya economics, lakini ni maisha yote kabisa.